ariko nk'umuntu utari muri cooperative iyo ndebye uko ameze ntaga meze nkanjye uri muri cooperative ubwo rero bizagira impinduka nziza irahari kuko nk'ubu umwana arabasha kwiga ariko iyo ntajya muri cooperative yenda ntiyari kwiga ubwo rero impinduka zizaba nziza